pelo buza uyenza kayini umuntu mawuthandana naye ekhine sefana nawe ipelo buza uyenza kayini umuntu mawuthandana naye ekhine sefana nawe ipelo buza kwenzeka ngempela yini umuntu mawuthandana naye ekhine sefana nawe ishongo abantu mabethandana gcina sebephumelene bagcina sebephumelene njengempahla uphinde wathi nomunye solo yesazi ngoba o baba bethu babehamba wonke amazwe behambe beshiya abantwana behambe bezala abantwana behambe beshiya abantwana yemthulengicabange ukuthi makungenzeka ube kowakitho kwangempela sithandwa sami angeke mvume ungashintsha isibongo ngamla mazwe zwayo kunezintombi ezinhle ezoshela kanjani ngingaba ngakwazondo hayi futhi kwazondo usekhweni nami lapho ngizophatheka kanjani khona ngibe ngakwandlovu hayi futhi kwandlovu abangifuni abakhona ngiyashintsha isibongo ngishintshe nobuzwe siyofela emazweni nawe sithandwa sami yoba ikhehla lakho lomlungu ube isalukazi sami somlungu siyogugela emazweni uthando lwethu luyofana nembali zaselibhanoni asibuni ubusika nehlobo sihlezi sithula amazulu siyogugela emazweni hami siyogugela emazweni
asibuni ubusika nehlobo zihlezi zithula amazulu